Oh,
kuzuri kama demo ndotoni. Niko nawe na jisinko peponi. Can you be my wife quickendani? I don't want no one else but you. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you rah, wajua kunichombeza. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you rah, wajua kunichombeza. Kwangu we dawa, dawa. Oh, yani Adamu na Hawa, Hawa. Ooh, oh, kwangu we dawa, dawa. Oh, 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 yani Adamu na Hawa, Hawa, Hawa. Nizikwe na wewe ah. Ni bado, bado nabaki na wewe. Mahaba ni uwe, we. Nizikwe na wewe. We peke yako ndo nakonezaga. Naniwezaga milielea na nanga imezama. Uu baby, kunichombeza. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you rah, wajua kunichombeza. Kwangu we dawa, dawa. Oh, yani Adamu na Hawa.